talabika labika chimuli chandagu ndaba kuchi ndabira wa omulungi gwenja galala bose kalo mponyeza ebiro ose binji byenzize funa nga nsanyuse nsanyuse mwana gosulido umoyo byemba denonya era byenetaga byonambira byemukwe laba bakubi b'emidomo ebigambo bibaweddeko ne bwe boogera ebigambo ebingi ebyekumukumu nzera gwe neyagalira yegwe neebaza mukama oye yazeemu esaala nakunzuulira obulungi ati oho nkakasa ntyolibeera nange nsuubiza nti sirikuva ku mutima newooliba ngogenze wala omukwano gwaffe oligukuma Fendi gukuma
Newe ndiwe bunaira Kukula hili lalita
Kwano wange
Kukwano mbone watabano Makunyaga
Sukali wange
Newe ndiwe bunaira Bebe kula hili lalita
Kwano wange
Kukwano mbone watabano Makunyaga
Bebe
Kula hili lamulatu Obe mkumo mumutima Newe oliva kwenye
www.djericom.com.